banana.
Dimes on the
beat. Let's get the rumba. Moria kongori jona mweka katikati. Neshike bana tuende sana na wakati. No phone here tunaifanya kimangati. Ai, kwa nini tusipate mtiaji? Iwezi balance kichongu muka mabati. Demo jangori kutoka ghetto number 8. Fantastic kila siku wako working. Ha! Yende chain, yende chain. We mdudu gani usheski ya mekosa brain. Zote ni legit niko fine sezi play. G.I. Bay mkasiriko taba gay. Rap ni easy, Mr. Kizoezi. Akuje solo na juwe na nini chizi. Walikuwa melale bukanza wakunyo mazi wa mala. Wakuwe rada dudumbaya itawakamata. Nasikia dudumbaya. Eh, we dudumbaya. Nasikia dudumbaya.
Sahau sisi tumetoka father. Nishike pole pole minimali ya wenyewe. Unachanganisha pombe kwani unataka nilewe. Rada kodi gani uko idani lemewe. Kama stafike utajipata kuwe uwe. Start kutesa simkon na pesa. Leoni na chill na mbogi ya maboy masmata. Rada ni kukata dry bila chesa. Kerena za mapema na misi taki kuhata.
Na sasa ni mtakubali juu ni tamu kama sali kama uwekele kibamba. Ati babes unamuka tu asubuhi. Zingine ngori wezi majinka ujui. But I relax, I got fast like a goon. Every time I'm around they hide behind the bush. I got a booster, na sezi shtuka. Call me rabuka, judeli ni kwa rusha. Na skilubuka wana tense kunda zusha. Neza kukuta, judeli ni kwa duka. Bamba, bamba, bam, bam. Nataka cash, no kuja kubash. It's like a fluoride thing. Ongeza don't quit in ya.
Nasikia dudumbaya. Eh, we dudumbaya. Nasikia dudumbaya.